Yo, hallo. Yo, Ares. Hola. Sindo. Hivo hivo tu. Shatla, nisha usio. Twende. Not only fresh and tourist. Not only fresh and tourist. To limit your cell chemist. Kajanairo kwa janja kusiti rong rende wa nyama mstuni. Ha! Yuni halangadi Tuesdays. Gaban ma Mendes, London Medulis. Not only fresh and tourist. Mzuri mduli wa game. Not only fresh and tourist. To limit your cell chemist. Kajanairo kwa janja kusiti rong rende wa nyama mstuni. Ha! Yuni halangadi Tuesdays. Gaban ma Mendes, London Medulis. Not only fresh and tourist. Mzuri mduli wa game. Yo! Amedai ikifikangwari ati njipe shugli juu ataki chali. Jaban mamende ukundoka Smith independent na liye na monchoka. Kwani kuna swali? Sijadhani. Mtoto ni mshifre tu warinyo. Jumini mana badman, I need me a bad girl. Dodge ni kimbunga El Nino. Hebu 66 tufungwe mvinyo. Alafu sisa oya juu mini msani. Venya na liye na nipenda sana. Niko tu baruda na kishash. Nilitumia headbrush. Nika get headrush. Flash of the title. Hilo munga mkuja bazi kufunza manigaz. Wakikwara kufunja na sikufuza maninja. Sakizwara kukuja kazi kupuza na inja. Nikigwari zikuchazi nikufuza majigas. Kwa club tu wa super shika banjuka. Stoke through 1-2 tuna shida banduka. Pombe kisha buy through kwa super plisa maduka. Bizi ya mahoke na nawiri Jesus mzuka.
Go hard or go home. Makondo josi watu kondon. Na twishi Sodom. On God that pendi kwa abnormal. Mambo ikenda combo straight up. Angalia watu na chiliki now. Black yet I'm proud, wow, bow down, nastaki kuwa loud. Vile mambo uenda ulidhani, ulianua Brenda, kumbe ni Bredan. Mtoto mkamba, yela, ilibidi ni mempia brown, nasi feel jealous. Culture shock, alchemist, Leila mblena megeuka. Plus I feel failures, na wanaume wanapenda kuteta, teta. Off-white, tunayanua offshore, na potion kidogo kwa mbosho. It's alright, tutaifanya roshio, kama leo jeme pita threshold. Driller pia dealer, nimekamna vitu za kuheal the nation. Na misemo kushinda zile za leso.
Not only fresh one tourist. To limit your cell chemist. Kajanairo kwa janja kusiti rong rende wa nyama mstuni. Ha! Yuni halangadi Tuesdays. Jaban ma Mendes, London Medulis. Not only fresh one tourist. Mzuri mduli wa game. Not only fresh one tourist. To limit your cell chemist. Kajanairo kwa janja kusiti rong rende wa nyama mstuni. Ha! Yuni halangadi Tuesdays. Jaban ma Mendes, London Medulis. Not only fresh one tourist. Mzuri mduli wa game.
For real. Leo mini nacheza westi, huku islando jo washani jua. Super wa mutu ni besti, umeshindo na mbip, manzejo unatusumbua. Bora tusura ni sexy, wachana na haga butu tanunua. Anajua mini na jeshi, just in case motherfuckers wajaribu kuzua. Mtoto ni msafi mtali, usijifanye utaki msani. Msupa anapakia na dayani weke, ati sihitaji kazi. Akapea kila mutu wa rongrende, mamtasis cousins. In case tulidhani, hizi ni mambuembe wambie there's something charging. Yo, bado ni kongangari, bado misi chadari, kama kitu moto. Moto tunaongeze ya paraffin. Baby pussy yako ime ni jazi ya gallery. Nina ipid maka na nipea salary. Mie my G's tukikuja ni mapara rada rada. Nichafu kila mahali ukikana mi. Doto wa mutu anani tadadi wa cardinal.
Doto ni mfresh ni mtouris. Mama sita mwa. Extravagante Maria, she different sort of. Extravaganto. Five star hotel, she don't make decent orders. Decent orders. Only rock Louis V and my shit's imported. I hope a song that's frightening, yep. But no complaints, I'm liking it. Me give her the thing, then me piping it. The first time we met was in Alchemist. I dropped the bag, then she whined for me. But she no whine for no waste, man. Broke boy hate when I make it poor. Ask her if she had enough, but yeah, them tell me more. Me aqua me and gil sana ka Khalifa. Na kauna dig your story, na fa kanisa. Yeah, napenda usherati, sindio, mnapata picha. Anapenda mangwati, shots uzitaka sita. Mui mada na mada kika. Beat it up kama jab za konje. Upe na gama rap za isa. Perfect, kuna vibes otuonge. Real rap isi number 9. Usende uko ju talent onge. Wrong rende inabam kwa speaker. OG akunaga
kwa mbe. Fresh one tourist. To limit West Alchemist. Kajanairo kwa janja kuseti wrong rende wa nyama mstuni. Ha, yuni halangadi Tuesdays. Jaban ma Mendes, London Medulis. Roto ni fresh one tourist. Mzuri mduli wa game. Not only fresh one tourist, to limit West Alchemist. Kajanairo kwa janja kuseti rong rende wa nyama mstuni. Ha! Yuni halangadi Tuesdays, Jaban ma Mendes, London Medulis. Not only fresh one tourist, mzuri mduli wa gebe.